silo sama bandla phezulu eliphezulu siyehla siyolanda senyuka siyowubeka ambona unqamela siyehla siyolanda senyuka siyowubeka ambona unqamela umlomo bomvu ngophe esihlangene namashiya ibheka ngeshumi lakudala emehlweni ihlathi cwicwicwicwicwi inhlanga zimnyama umlomo bomvu ngophe esihlangene namashiya ibheka ngeshumi lakudala emahlweni ihlathi cwicwicwicwicwi inhlanga zimnyama uthundazime wakohobo umashobi ngazonke iy'ntombi zoyisitha uthundazime wakohobo ngazimashobi ngazonke iy'ntombi zoyifihla ukalisilile unino oyizalayo njalo mayihamba anongibhekela ungamela nakutizwe wenye ufikelo kanemvu
Ngikushanga ngikuza phele ngelunda nyama umfayi babayidla ubusika nehlobo ngithecele embagudluku ko four fingers malinaza usekho wendandato dubula amagazini safa indlala
zofike ngihlale mazonzo ngitshela ubaba ngibone elikhulu emkhosini womhlanga zofike ngihlale mazonzo ngitshela ubaba ibone elikhulu kwanongoma zinhle zonke ezibuya leswazini zinhle zonke eziphuma kwanobamba zinhle zonke eziphuma kwamathonzi anongikhonzela ngamehe unyathela kudikiza umaphumulo wokunyakaze kwanyuswa wokezwele mandeni unyathela umaphumulo wokunyakaze kwanyuswa wokezwele mandeni akutizwe wenye ufikelo kanemvoti
ina nonke basemvoti ninkonzele kuye
mina ngiyamthanda ungamele
ina nonke basemvoti ninkonzele kuye
isibambano ngiyoshaya myose
ina nonke basemvoti
zonke
ina nonke basemvoti ninkonzele kuye
ishumi lekamkhwekazi
ina nonke basemvoti ninkonzele kuye
isibambano ngiyoshaya ngiyose
ina nonke basemvoti ninkonzele kuye
mina ngiyamthanda